Sikudanganye, kuna tae kupenda bora. Niamini, mpenzi wangu we. You be running my mind every day and night. Wewe namba moja. Niamini, niamini.
Girl, I like you when you do it like that. When you dance it, then you throw it right back. It's a bubble kando yako. Mapenzi my time so kifan. Mapenzi ya menikole dia.
Na hisi raha nikiwa nawe. Nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you. But you
killer brother.